Here's another one.
Here's another one.
Wananiita hamo rapa Mr. Kiki, nikifanya tukio ngoma zao zisikiki. Wakiziba huku mina pita kule, wakirusha chupa na rusha madude, dude. Ademu akali, ngoma akali, magari makali, na stories nazo hiti mtani. Asante sana social network, kwangu azikabi, amna beki. Kila nikigusa, hamo rapa in the building, fire. Na wanyosha kwenye top 10, kwenye top 10.
Mina chika namba moja.
Acha wa zimbe, wapasuke. Atunya kama yupa jitokeze. Kama yupa jitokeze.
I charge him steady.
Kwenye ili game.
I charge him steady.
Kwenye ili game. Nisha kuwa mfagizi chini ya miti, nazijua kero za majani. Wana majani hayafadhiliki, ndo maana sipatani na majani. Nachukiwa na wazembe mpaka bas, mi player nisotegemea pass. Mini jembe sina shobo na nyasi, karibu sana kama nataka nafasi. Nahitaji msaidizi ila siye wa kushare na edem. Nataka wa kukava nafasi, mwenye punch zaidi ya mimi, smart zaidi ya mimi. Kwenye ili game. Na wanyosha kwenye top 10, kwenye top 10.
Mina chika namba moja.
Acha wazimbe, wapasuke. Atunya kama yupa jitokeze. Kama yupa jitokeze.
I charge him steady.
Kwenye ili game.
I charge him steady.
Kwenye ili game. Mambo barabara, haina gajadara. Mina kesha piga sala, wona kesha kunywa makangara. Kama yupa jitokeze. Kama yupa jitokeze.
I charge him steady.
Kwenye ili game.
I charge him steady.
Kwenye ili game.
Para.